ukize icyaha se harugo jawihere rukamubwira ibyawe eso jawizera ko mu bwami bw'Imana uzwi ibase
ungera wibaze neza urebe yuko ibyuko nabitaza bipfabusa ibaze ungera wibaze neza usuzume urebe ko Yesu akuzi ungera wibaze neza urebe yuko ibyuko nabitaza bipfabusa ibaze ungera wibaze neza usuzume urebe ko Yesu akuzi
ibyuko nabitaza bipfabusa